tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aha matungo agera ku 1000 ari yamaze kwegeranywa na komite zahawe gucunga amatungo yasizwe na beneyo kugeza ubu abaserukirizo komite bagaragaje ko mu gihe cya vuba bazotangura gutanga amatungo yasizwe na beneyo ashaje cyanke atajanye n'igihe bitewe n'ahari bakayaha abashoboye kugwiza umwimbo wayo n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda
Urwego rushinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo rukorera muri Minisiteri y'Ubutabera rugwa ko kugeza uyu mitungo ibyazwe umusaruro ingana n'10% y'imitungo yose yasizwe na beneyo urwego ruvuga ko rubarura imitungo 100% rucunga yasizwe na beneyo muri iyi igera ku 18% niyo yonyine ibyazwe umusaruro kuko buri kwezi itangwa ho ubukode bw'amazu cyane cyane yubatse mu mujyi wa Kigali n'imirima y'icyayi bo mu turere twa Nyaruguru na Gicumbi urwego rurateganya gukorana n'urwego rushinzwe ubutaka kugira ngo imitungo yasizwe na bene iyo ariko ifite ibyangombwa by'ubutaka bayishyiraho icyo bita ibangamira iri rigamije gukumira uwo ari we wese washaka kwigabiza iyi mitungo yitiye urwego rushinzwe gucunga imitungo muri Minisiteri y'Ubutabera rutangaza bimwe mu byemezo rwafashe bizafasha gucunga neza iyi mitungo uyu ni Bwana Musabire Jean Damascene umunyamategeko muri Minisiteri y'Ubutabera
ikindi ni uko imitungo ishaje imitungo ishaje ikaba iri aho itabyazwa umusaruro kubera ko yasenyutse iyo mitungo rero hakaba harafashwe icyemezo cyo kwegurira iyo mitungo abafite ubushobozi bwo kuyibyaza umusaruro
urwego runatangaza ko rugiye guhagurukira imitungo yashyizwemo abatishoboye n'uturere kandi utwo turere ntitwishyure amafaranga ava muri ubwo bukode uru rwego ruravuga ko uturere tugomba gushaka ubundi buryo bwo gufasha abaturage batwo batishoboye iyo mitungo igahabwa ababishoboye bayibyaza umusaruro gusa guha abishoboye uburenganzira bwo gukoresha imitungo yasizwe na beneyo hari ababifata nko kwigabiza imitungo y'abantu ukayibambura ku ngufu ariko madamu Jeanne Martine umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera avuga ko bigamije gukurikiza itegeko ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika
ubutaka dufite bo ari ubukode niba ari mu bukode ukaba ubwo bukode waragombaga kubyaza umusaruro niba ari ahantu wagombaga kubaka inzu niba bitewe n'icyo gahunda iri aho ngaho yari igenewe y'imyubakire ukaba utarakibyaje umusaruro ukaba utaragikoresheje icyo wagombaga kugikoresha itegeko ritanga uburenganzira bw'uko niba ari akarere niba ari umujyi wa Kigali basubirana icyo kibanza bakagiha ufite ububasha bwo kukibyaza umusaruro
kuri iyi mitungo leta yasizwe na beneyo nagaruka kaza kubaza ibyo bizagenda gute
ubundi niba atarahari ubundi yakagombye kuba yarashyizeho umuntu cyangwa yarohereje umuntu umuhagararira icyo kintu kikagira icyo gikoresha ariko niba yaragiye ntasubiza amaso inyuma ntagire icyo agikoraho ariko niba yaragiye kigabyaza umusaruro yaragitaye kigahabwa undi ugikoresha icyo gihe birumvikana yuko atazaza kubaza ibyo yasize ataye gutyo bitari bifite ubicunga
Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko imitungo yafatiriwe nyirayo yagarutse ayisubizwa agahabwa na 1/2 cy'umutungo uba wayivuyemo cyakora ku bantu bakoze ibyaha bya jenoside ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu babasubizwa imitungo yabo nyuma yo gusuzuma ko ntawigeze ayifatira mu nkiko kugira ngo yishyure ibyo yangije itegeko rigena imicungire y'imitungo ifatwa nk'iyatawe na ba nyirayo byakuruye impaka nyinshi dore ko imwe yari abantu bahunze igihugu leta ivuga ko igamije cunga umutekano w'iyi mitungo mu gihe abanenga iki cyemezo basanga ari uburyo bwo gufatira ku ngufu umutungo bwite w'abayirwanya mu mitungo yavuzwe cyane hari nk'inyubako nini izwi ku mazina ya New Trade Center y'umunyemari Tribe Rujugiro ibarizwa mu mujyi wa Kigali imitungo imwe y'umunyemari Kabuga Felician ubushakishwa n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha ku byaha akekwaho bya jenoside mu gihugu hose imitungo yasizwe na bene iyo imaze kubarurwa igera ku 1,155 igizwe n'inzu 1,666 ibibanza 2024 imirima 555 inzuri 18 n'amashyamba 88 Asumta Kabuye Ijwi rya Amerika I Kigali